ubomi ngaphandle kabazali bunzima.
Bambunzima ngoku wawunthathela abazali kufa mna ndiyakuzonda mhla nizolo ndiyalila andisibona isizathu sophila nasebusuku mna ndilale ngoba kumane kubuya ingcinga ngolasuka ibhokisi yisihla ndavele ndaziqinisa ndabe nam ndiziva inhliziyo yona ingabethi ndanikhumbula mama notata nihlale niyazi ndanithanda iimfundiso zenu anzozilibala ndiyabulela ngonifundisa ukuthandaza wona uyandiqinisa kuphele nokutyhafa noba ke ndibulawa indlala kodwa ukuvuka kona sisidanga nam ndizoqina oko de kuyokhalela imixilongo umna kuni bendilibhongo ngoku ndishiyeke ndililo nindifundisa uthando noxolo nindikhulisa phantsi kweemeko ezithile emveni koba nimkile ubomi bam zange butshintsha oko ndaba intlekisa ngamanye amaxesha ndiyinto zekelisa kodwa loo nto yandiqinisa mama kulo mhlaba wandizisa gqiba kwakho wandishiya utata yena kudala wayekhaba ibhekile
ubomi ngaphandle kabazali bunzima.
Oh.